that the civil situation in the Gaza Strip is not an easy one.
Israel famaw ka fɔ la mɔgɔ ba kelen kɛmɛ naani ni kɔ fagara Israel jamana na n'u fanba ye dugudenw ye u fagara dankari nin na. Gaza mara la mɔgɔ ba tan ni kelen ni kɔ fagara o kɛlɛ nin na n'u fanba ye dugudenw ye ka kɛɲɛ ni Hamas Palestine mara nin ka kɛnɛya minisiriso ka fɔ ye. Mɔgɔ fagala sanfɛ bingani dɔ kɛra Gaza dɔgɔtɔrɔsoba la jumadenw ka kɛɲɛ ni o yɔrɔ ɲɛmɔgɔ ni sigida ɲɛmɔgɔw ka fɔ ye. Hamas fanga min bɛ Gaza y'a jira ko mɔgɔ tan ni saba fagara. Ani Al-Shifa dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔ ye Israel sɔrasiw jalaki k'a sababu kɛ u ka kotigiya ye nin bingani yɔrɔ nin na mɔgɔw bɛ dogoyɔrɔ ɲini. Israel ma kuma fosi fɔ o yɔrɔnin bɛɛ. Al-Shifa dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔba Mohamed Abu Salmiya y'a jira ko mɔgɔ fila fagara mɔgɔ tan jogina o sanfɛ bingani dɔ senfɛ. A ko o ye dɔgɔtɔrɔso ni bange kɔlɔsi yɔrɔ gusi. AFP kunnafoni sɛbɛndila dɔ ye mɔgɔ wolonwula siw ye minnu datugulen don dɔgɔtɔrɔso kɔfɛ. Israel sɔrasiw ka kumalasela dɔ y'a jira jumadon wula fɛ ko sɔrasikulu n'o ye cɛdenw ye bɛ baara kɛ Al-Shifa kɛrɛfɛ Gaza dugu tilebi fɛ. Israel jamana Benjamin Netanyahu.
I've set goals. I didn't set a timetable because you know it can take more time. I wish it'll take little time.
Ye iban marfachi dabla sima Gaza marala alamsadon kafoko surasikulu nwe jamana chedeunye ubeka barake kanye kosobe anika sinsiko Israel mala bensike walasa ka Palestine mara mine kokura. Dunya kelea tomba ye wule bla ka dansi ni siban fagalila mimeka ke Gaza marala min torola kelefe. Israel ka surasi wilika josefe ka keni dunya kelea tonka demenya mukoba doka kumaye mingansira jumadon.